Era boy Jesus, I sound for boys. Na ne chicha nyu achawa future big day. Na abalisha.
Baluba swag in the field.
I love Crossback music.
Be love tough time. Leka nomba wanse babe mu tough time. Okay, kunumo kunali komu rough time. Unombe filamba fiari puapa nje mu love time. Los ninga shanga na ya tetu fixe yo. Ifintu na ituika nebo tetu fixe yo. Teti unko pele boy sunga picture yo. Pua kamela na 0 megapixel yo. Inesta o yandi ya likwata serial number. Yonse mbuka kuma 0 number. Ninebo hadiweka nimfumi hapo nechipale. Molesa mpeni kwa mapalo plus nechikale. Chisungu kale na wanfuile fio kulembulula. Nga MC amara pamfuile fio kusembulula. Economy amara pamfuile fio kulengulula. Pateti banji meba fuile fio kulengulula.
Waona chitida voice o. Na umona kwa shula kuteke chako fia. Guys chishin satu ufa chivest tu. Tumfu
Inena upile ne miaka matu ya viri. That's why mbone kela fia makuka viri. Okupesha lunchi kuchita pupa viri. Baby kamu imektepea tuwe tuba viri. Backbite pulizi shile kechile. Yanga teku tuchikwani shecho chile kechile ya. Uikata kumishishi shile kenshiwe ya. Ninebo Samson neta shile keshiwe ya. Pie waikata kulibano waya. Tatuvika na kuzesu kufeka no waya. Muna fi anako kutunga chiwaya. Nalikosa kumishishi Tima semu ni chiwaya. Wana timing brother. Muchalo ni mujango. Kwata patience taipila pa mumango. See your life at a different angle. Life inga ni movie ni shive na rango.
Ogeta kwa wazona. Nangu ni chiti ni kita international fey. Ogezona. Umfa shive speedy high.
Tapa rapa wampala papali bonse bakolo. Ile kanji sule na mabazi papti bonse bakolo. Bossi pini wu ulwele lelo leka bapole. Nangu lombo tabafola lelo leka bafole. Bulba swagite lebo ya kupene na kono. Kwa tarimiti munete kwa kuchene na kuno. Kufoya bike kumakula west energy. Chimono kufoya vechini kumateneti. Kale na pishamu na inendole la fenshta. Studio yandi nombari nefendole la ndeshta. Ninevo playo tuyanda na nubabita. Mukanwa narilula pa mic. Kinariba bita Monefyo ndefi sauce kono muku ndeba shefi. Tekutamara pa wansa ndeba shefi. Chiwatasa kela mwanja bati shefi. Na ine mwasukati ndefa nkawe konga shefi.
Hey, future PK ayera na sauce kei. Gamuna nini shina sansa monsuits. Chitaulo deni mwumfuile mweveni. Future PK baru paswag.
Crossovi bromo sikira toni para famous.
We run them. Yeah.
African giant. Pickwop.com.